tasgabbi Ethiopia ke sa kanilalen command post ajaja kenusa sabahiman biye ke sa gabase jira jallane dies
nagaf tasgabbi ummataje quf qamoto sosso anittin jede ratti tarkampi barbachis akafudata mufi ajaja kenusa command post arra ipse jira biyatti harkacala ke satti nagaf tasgabin argama dufe jira ka jedu ipsikun guyoti darban lama fi sadi ke satti ke suma magala naqamtef dambidollo ke satti humnotin seran ala sosso anittin jed nagaf tasgabi ummatabore suv yalu bratare humnotin agenya ratti bombi harka darbachun balage susuf socha anjedera humnotin agenya nagaf tasgabi mirkane suv yero yalenitti angadanda amet lubunna ma akkan dabarre ofe gannon gocha kajiran ipsikun ere qajel fama kenname fudatani rakkata akkasumas hala bala amaf ofsatila obsan hala jiru to achu fi yala jiru jedera gamakanin bakkabutonni ummata kan oromia kesa teso la fajirenya sani sabahima hawa saratti basun humnotin farrana genya manajara kanada kun yokan bilbilani dorsisa jiru jeda ipsikun kanasi bakkabutonni ummata fi matin sani iyata wanjiranif command post kun mal ibdedan kan ilalamu miti jedera umnotin kana hojjachu ratti bobban seran tarkamfin akkarratti fudatamu fi ummanni lafajiratu hundatti jirenya saf qabenya sa eguf umnotin agenya cina dabate deggersa gocha jiruf galata diese jira gutumma biyetti ke satti nagamir kanesuf motumma fumnotin agenya yali godan akkamilka wuchuf ummanni yali jalqabe bifajabaten akkatti fufuf ipsi baye kun wamicha diesera.